Tapa quem? Ni asubuhi imefika, kwa mapipa ndio mwenzenyu menitokea. Nimevalia matambara, ndiyo mana naniona sina mana. Wananicheka adinasi, wanisema msela, ni mwenzio sina mana. Mavazi yangu chafu, tena sina hela, ama street boy na safa. Kumbuka maulana, anatizama kila time yendofada. Hata ukiniacha, nategemea ye na juu atanibamba.
I'm a street boy.
Wana muna tutenga sisi, tumezaliwa miezi tisa kama nyinyi. Makosa yetu iko wapi, urandaranda na kulala mapipani. Mbona sasa nyinyi, mnajifanya hamtufahamu. Tumekosea wapi, atupokei ilo pendo la mamu. Muna tupiga, muna tutenga, muna tufanya kama yatima. Makosa yetu nini, mavazi yetu chafu. Ndiyo mana hatu walikwi harusini.
I'm a street boy. I'm a street boy. Jamani musikutenge. I'm a street boy. I'm a street boy. Jamani musikutenge.
Maulana tizama, BBC wanako bado twa safa. Tunateswa na kaka, kila mara wanatufanya vibaya. Wanatupiga mitelevi, visingizio, eti sisi vibaka. Tumejawa na huzuni, maisha yetu inafanywa kinyama. Hata hei yao, wanadhamana, wanapata tena, wanavitupa. Ilhali sisi, tunangangana, kupata donge la jana.
I'm a street boy.
Turn on mic on the beat.